body. Yeah, wanna chat, yeah? Asa, everybody double cheese then for Gucci, man. Abazi, your baby's on Gucci. Shoo! Ya bona sipholile baba, langa liphumile yonke into correct. Asa. Yeah, ahora vale. Yeah, ahora shale. Machi, ahora vale. Yeah, ahora shale. Hola bari, bati double cheese then for Gucci bab. Abazi your baby song on Gucci. Asa, kota ngifake the pressure. Angisho ukuthi nothenga ama Gucci. Kota nalela la. Asa, it's a Gucci day. Sphelele sidomile sibathi sipholile. Nena abantwana bakhona yonke into i-correct angithi uyabona simjojo. It's a Gucci day. Sphelele sidomile sibathi sipholile. Nena abantwana bakhona yonke into i-correct angithi uyabona simjojo. It's a Gucci day. Sphelele sidomile sibathi sipholile. Nena abantwana bakhona yonke into i-correct angithi uyabona simjojo. It's a Gucci day. Sphelele sidomile sibathi sipholile. Nena abantwana bakhona yonke into i-correct angithi uyabona simjojo. Ahora bari. Asishisi makhekhe sphakana nice. Ahora shale. Angichisi le buku ntate. Ahora bari. Ahora shale. Bathine, bathine, bathine. Ahora bari. Bathi double cheese then for Gucci baba. Abazi yobayibiza ngomgushi. Asa. Kota ngimfakeli pressure bafithi. Angisho ukuthi nothenga amagushi. Kota lalela la. Asa.
Isho. It's a Gucci day. Lalela. Aish. Yaris madlisa. Asibalane kanje. Asa. Isho. Lalela. Yes, can't see my little pagas who can and I get Kosala Beso 24 for the same with sense. About double cheap of Pumeng upon us, Pelelo Goba Felica, Kakubane. Can't see my little pagas who can and I get Kosala Beso 24 for the same with sense. About double cheap of Pumeng upon us, Pelelo Goba Felica, Kakubane.
It's a Gucci day. Sphelele sidomile sibathi sipholile. Nena abantwana bakhona yonke into i-correct angithi uyabona simjojo. It's a Gucci day. Sphelele sidomile sibathi sipholile. Nena abantwana bakhona yonke into i-correct angithi uyabona simjojo. It's a Gucci day. Sphelele sidomile sibathi sipholile. Nena abantwana bakhona yonke into i-correct angithi uyabona simjojo. It's a Gucci day. Sphelele sidomile sibathi sipholile. Nena abantwana bakhona yonke into i-correct angithi uyabona simjojo. Ahora bari. Asishisi makhekhe sphakana nice. Ahora shale. Angichisi le buku ntate. Ahora bari. Ahora shale. Bathine, bathine, bathine. Ahora bari.